I would like to do a song for you. It's one of my favorites that my dad, Gabby, does. Aloha, your love, aloha, kuirosina. Emo ani te ala I a pohila, uwe uwe ni kawai wa opua. Waila ni hui hui, waila ni hui hui, wala ni ono la ni okiani. Kawai, kawai hui hui, wala ni ono la ni okiani.
Na mai ho opa mai pula liki ke a maka maka o kai no maka maka a ke aloha o kai a mai a kalani a hiki pa ki pa ko o kai a mai a kalani I keep on. Namai hopa mai pula like ike a maka maka o kai no maka maka a ke aloha. Kohe ia mai a kalani a e ki pa kua. Kohe ia mai a kalani a e ki pa. Thank you.
Thanks.